For Chris, is that right?
Chris. Where is he?
Chris. How many big ones?
Quarter century?
He's not telling.
We've had a request, but we're going to do this anyway. this is a song we never have really worked up, but we ought to, so we'll just sing along.
Please sing along.
All right, we'll do a polka version.
Okay.
Doom, 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 doom,
doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom,